burden seen, he paid the price, and Jesus bore it all.
Neon.
I'm coming home, and he the master's call.
Follow on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Neon.
That amazing grace, so sweet the sound, is the sweetest song, and the sweetest song, and the sweetest song.
DJ Neon, K-E, The Extreme. Follow on Facebook, Instagram, and Twitter at DJ Neon, N-E-O-N. N-E-O-N. It's a Superman mix.
We wish you a Merry Christmas, na moyo wenye furaha. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Unto us a child is born, unto us a son is given. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Behold, the King is come, and the world is full of light. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Would you ever receive a child who can make you whole? Celebrate Jesus, Merry Christmas. Would you
is a time of giving, a time of laughter and joy.
Tawatakia sikuku njema, yenye fanaka na baraka. Tawatakia and a happy new year.
Merry Christmas and a Happy New Year.
For all that you've done,
DJ Mia.
For favor and grace, supernatural life,
I give you thanks.
For loving me, Lord,
I give you thanks.
You have done many
marvelous things.
I stand. For joy, prosperity, wealth,
I give you thanks.
For loving me, Lord,
I give you thanks.
For you have done many
marvelous things.
I stand in awe of your
wonderful words.
For you have grace.
wakati wangu ni kama tsunami ya maji, ukuta uwezi kuzuia, lazima utabomoka. Wakati wa Mungu ni kama upepo mkali, lango uwezi kuzuia, lazima utafunguka. Wakati wa Mungu umpata kila mtu, wekuwa na subira, andika haya kwenye shajara. Wakati wa Mungu ukikujiria,
mazingira si kitu ya pinge.
Wakati wa Mungu ukikujiria,
mwanadamu ni nani apinge?
Usijoke, ngoja, usijoke, ngoja, ukujilie. Wewe subiri tu, ngoja, usijoke, ngoja, ukujilie.
Nilisoma na magazi na wasapata makazi, wanafu wanapata fursa ya kula chakufu. Mimi bado nauliza kanita waipata nafu, ama kweli talanta itafanya nile na waku.
Wakati wa Mungu je, utawai nifikia, baraka zangu niweze kuzipokea.
Wakati wa Mungu kweli utakufikia, baraka zako uweze kuzipokea.
Maskan na fry tu sana mamo tedo chapat. Ni white crate ya Fanta, watoi wa furai ni kama mini Santa. Niko blessed tu sana, suna juwa mi producer, pewa kanza taska. Price na nyama, pewa Kenyo nataka. Turuke tu dance na tuongeze tu laughter. Tucheke tu sana, juni greasy. Ino kwa mfuko pili pili, jino kwa jino misi shibi. Akinyina wanjiro wabisini, nimekula nyama kilo na siringi.
Nimekula nyama kilo na siringi.
Sauti za watoto wakicheza zanifurahisha roho. Naona mama amewasha moto, anajienda kupika chapo. Maji tayari pasha joto, leo siku kumulo lazima suti tumepimae. Kuna tumbuzi tumechinja, na tunazo mboga na matunda, asali mayai na maziwa. Furaha hakuna kupimiwa, shibe chunga kuzidiwa. Christmas imefika, tushereke. Songea tule,
Songea tule,
Songea tule,
Songea tule,
Songea tule.
Kuna wengine sikukuu ni O5 na wengine Gucci, wengine chapo minji matoke nyama choma, kachumbari tamu ongeza juu uji, haribu waistline kabisa. Wengine mziki tamtamu na marafiki karibu, wengine mboka mashavu imejaa taxins na jua lazima. Wengine chapana na chupa za bia, haribu madola kabisa. Wengine hata hakuna unatafuta tafuta kwa pipa. Wengine hustle inaendelea kama kawaida. Wengine kanisa kwa magoti shukuru Mola kwa maisha. Wengine sikukuu lazima familia karibu, arabi kuku zote na mambuzi pia. Next year karibisha mwaka mpya, na si unajua resolutions lazima ni mpya. Resolutions hakuna, mlevi ati lazima nitaacha kunywa, mlezi ati lazima usingizi kupimwa, wengine ati lazima mpango wa kando weka kando, karibu bibi watoto. Next year mimi kukula ni mapizza tu, hakuna githeri kokoto. Next year mimi sivai tena kinyasa kaftula. Next year mimi masuti na maofficial mandula. Next year mimi hapana zubaa kwa base tena, lazima nitahamia fedha. Yani sikukuu ni sikukuu, kila mtu sherehekea kwa raha yake. Don't drink and drive ninja, car safe man ninja. Next year bado tunakuhitaji ninja, na ukispend usisahau January landlord ilipopea, na school fees ninja yote sitazungumzea. Merry Christmas, Happy New Year. salimia familia, album yetu si unajua na kuja next year.
Nasema ata come through. Uyu shetani tunampepeta pepeta, ah tunampepeta. Izi mapepo tunazipepeta pepeta, ah tunazipepeta. Pepeta 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 pepeta, ah pepeta pepeta. Pepeta 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 pepeta, ah pepeta. Dum dum
Ngume one time busy busy blaze. Nimekupa roho yangu unikande. Na kwa kiwanja ni mukate. Mazigiza zigiza chobo ni mulambi. Neno la Bwana kwa wimbo. Na imani ndo mukinga. Kukuka ndo mutindo. Ndo mutindo. Nikilemewa unibebe. Ufukuze mapepe. Kwa adui unidede.
Kila siku ninajipa moyo
Wait fast, kuna breakfast. Walelo, mabaza wako.